tolewela mitshayi wa xibendi mangona tun'wazimalungani mpela mangona mitavini tatekiwa kwini mangona tateka ntlambi ya matiko n'wa makhonya a ni ri mani twana ni vulavula na n'wina.